Casa. Tano nane, kwa nini kesho? Fave fave. Tano nane, yo, hatuko Paris but na ball. Ka PSG, I need a bad one, come back, back up PSV. Kina nani kuseme zi streets, at least na jazi nyi. Some saji kompena C. Atuko Paris but na ball, ka PSG. I need a bad one, come back, back up PSV. Kina nani kuseme zi streets, at least na jazi nyi. Some saji kompena C. Lime kam na kibliki usimes ni risky. Booking boy number one niki shoot my shot. Lazimi nge nditni, ukirusha na rusha, ukirusha na rusha, na kambaka frisbee. Young God ni ite bili, venye na roga na dai mi cheesy, cheesy, cheesy. Yo, na dai kuwin, hima ni kam double, disa no nane, hiyo ni trouble. Materia na dura, maboya na smuggle, ukilalo utapoka kwa jungle. Boy ni mrong, still bila rambo, bando, baby maadi sanangos. Fondiche mresho kwa mpeleka nandos, na dai best trapper, mufanya a fumble. Kuna covid na bado na chain, tuko kwa jungle kaki na Duane. Jumanji, sindo ziko e game, pambana na hali yako stay in a lane. Kuna covid na bado tuna chain, tuko kwa jungle kaki na Duane. Jumanji, sindo ziko e game, pambana na hali yako stay in a lane. Kuna covid na bado tuna chain, tuko kwa jungle kaki na Duane. Jumanji, sindo ziko e game, pambana na hali yako stay in a lane. Kuna covid na bado tuna chain, tuko kwa jungle kaki na Duane. Jumanji, sindo ziko e game, pambana na hali yako stay in a lane. Hatuko Paris but na ball, ka PSG. I need a bad one, come back, back up PSV. Kina nani kuseme zi streets, at least na jazi nyi. Some saji kompena C. Atuko Paris but na ball, ka PSG. I need a bad one, come back, back up PSV. Kina nani kuseme zi streets, at least na jazi nyi. Some saji kompena C.
Yo, tano nane, best trap of all gang. Thank you.